kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf dosijo tamani
kirabe di be jam nyalle modo bismillah modo herade kabaruji gondi le region ngaji meden di min Ousmane Niall Boulou woni non do gagni kanti woni en to boggi jande to on kumbita de wida illa noga e lewru novembre jabbe no du coupe pide ballon ana wanda le ngalore bayngara kebe hakkilo modon yo fiobe ballon yibbe rentinde sukabe o nokko leengal journal en dartandu famu do kabaru cayde de ledde korsude sanne jogide du nafa mawdo le tuballa bamarabe yodi won sembe kabaru kikida ko o ben kikida altiner hande go o lewru décembre hitane 2025 bismillah modon hedat tijo tamani banyagar illa noga lewru novembre yabbenu du coupe ballon mo hono mudun wowaton ana wanda ko hakkilo fiobe ballon hibbe gennindi e fanda mudun yo battendirde e wadde kaltidal e dewral hakkon bibbe ngowura jantore adama jigiba kejjad amen gondo ton do faccitango alicis e mamadou samaseku
bajangara yo nokku to basiji hakuna janyeli satisan le nyalo mo hande oka e ben jidi heedine chagal ngodo hello yela jam ko e nango dirgol ana wartale nokku o fabe kebe wadda dum piano e balom hibbe hawrti tum landini pide balom hakune janyeli fu ngondi tondi aljuma fongoro kany woni lamido fedde kumoni do landinde dedo pide Omar Traoré yo goto du e kumoni do kabaruji mudum am haltana en darne ko woni e daddo dirgol bangal birki sambe chal ibe ngondi waddele on do nokku
on a essayé de mercer
sur le anya dawrude imadaraji yalla gondal dawral yafundral la hebe on dulla wide region amen o hebi telaji kewdi sabi rafundena dana yoni ko min kawita bangal figul balon yalla yafundurde to tondir hakilaji gondude on wodi kala nokkuji yirwere hasindina
yimbe andal be kabaru mudum fayo to ngadna be dum be hore kanyu en dudon tawa lewi dawda tapili joko ekintino wa fed no dirta tom ASSK odo anya kana hani yetted san
ni on competition pare
on do kawtede sanguna gondal e dawral bur fufu tadugal hakunde yimbe mi jo mobbe hando jati yettede sabu dum be dan jam e dawral
club ngay joyi ngondi le ngalurane kanyu en woni ngadobe dedo pide aller retour tiagal majum equipe may didi di tobbe mu en mawni sanni kanyu en woni kebobe yaade final to woni ko kejawdo amen gondo bajangara adama jigiba hebani sujo tamani
sitarni ngaji kewdi kewdi essence ji do ne kubama jotti kutial nyanda chapanta lewru novembre ndu woni kenyan e gouverneur region o sankiti nde hijande nde kewdi e maji yo gazual ngoni e moduna jipina le region o e le gelle godde gon e le o lamo fecci gongol wadiranna do dati non ndu no dati di ngori ton woni ko holti wiide fedde huminide golleji mudun gonde le region o ko yaata rewbe chapande joyon kawri e chapantati lewru novembre yabbe no dudu woni kenyan fa ngaji do kabaru torraji ngatteedi fewdi e rewbe ko aspem faso bara hunjani hore mecintinde wiide masibaji ujunere e temenay e chapande joyi e jeddi limta ngadaadi do rewbe le hitande 2024 le region o golle mudun ana fawi do balde sappo e jeegon kolitaade wiide kejanaade habgul e torraji ngatteedi fewdi e rewbe tidalla gaz ana mata sanneto kuto to kitato le balde chakitide de dun wadi torraji sanne na tidallaji sanne do sottobe cafe fa yottade sottobe restaurant ngaji e le galleji yogaji choggu mu don chogguru buturu gaz doni toggu buturu e kiloji chapa kiloji jegon holtam wiede ko wonno ujunere e temere joyi joni fa ujunaji didi e temere nay sefa don go holti wiide himbe gennindi na jamaare de don himbe wurango ana dart e kanan ko be leedi meden di ngada ima daraji yalla dun ana hebe le ngendindi kabaru finatawa e naban en handento sigutor darten faamu do kabaru cayde de ledde de anduden sanne ana korsi sanne le tuballa bamarankobe fa kebenna faamu mudun kedenna tariki on biton lamido sigu lamino do sigu ya Musa Kulubali musil na jangino kiddo e jangino gon e foftere gondo to siguto harini en o tariki mu do palil hala kejad amen gondo ton noddirte do Mohamed Cissé do fakitango mumin sendebu
na 10
tariki di koliti wide bitton tawe mido jangoto ana wujanon tamati inniko holitama wide suka o wajimo o jokkamo yade to sarabe makko on dardi makko o hala na inniko wada kosam en dumako le nour makko yalla o munana kala ko wiete lengendindi on dardi makko dunno o rema sereme so remi dunno bolingara nyamde dunno ndenno to be jeifu tondun marangal lamu makko yottoto ndenno do tayi ngoni fu lamu
sakiraabe do kadoden kabaa e fulfulde ka do gondo le mal fu e mangal mudum fa yotaade ciagal mudum woni hedatoobe do bembe ande de min jowti on hedaade di kabaruji kertanaadi e le region gaji di joni e francincore e ngaram bisimen do mahamman baba kunta